tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe jamwali modo eden woni bete altinere sappo e nay lewru utti hitande 2023 yamde jena yottige wuro bubu e jojjori le laamo tenengo Ousmane Nyalbu woni en do Mamadi Keita to boggi jande to sema hay fi soldats e malhi padde do dakorde mubben hedde berta wene larme o e wi mudon notige torraka terroriste en tewti wadde do mudon le o nokko kumpetete do nokku naddere suru le cercle bankas de naddere golleji kewdi bay wadede do modon banga durgol e golle gese ka ana famdi ko hinna fa golleji ngade do bamako do e lekkede leydi meden di jamara de ana wondi hollitinde boy yonge modon e tajgol kurangol timatangol be koltiwid en bonna golleji jamara de yodi woni sembe kabaaji beta ko bismillah modon hedal si jo tamani no wadi ber le region tumbutu aljimar yabbenande larme mali holiti wide won jom en kabode tewtube hipade do d'accordé mubben hedde ber kaabe ndarke e darnde mabbe hay le ni woni ko gubal azawat do ni sema ganyundu hayfi soldats e mali wide kana banta do minisma jodino o nuku gon e wi murdunobe hibbe don e rebelen hibbe faabi dure den faamu kedden sita sidibe
li o communiqué hore mangal padde leedi mal holliti wi mintere malen ana milinaade geni noddirten ber le raison tumutu nuku tawde jungo ministre li on warti goto wonko kambe kan e yimbe lunbe hite jaabele fedde sema be memondurri be pelundurri hore mangal padde leedi mal holliti kan e mayram yimbe jeegon neyon barmi li ne felundurde dungo holliti communiqué on fa hannen hore mangal padde leedi mal holliti yimbe lunbe hite ben mayram yimbe noge e neyon be yehi be yoppi marfaaje sappo jetti ko noddirte ak 47 kay motoji sappo idi li ne felundurde ko wadi ngene aswere fedde noddirte coordination de mouvement de la Zawad Sema politique en de le communiqué goto bi mangal patte leedi mali kay faab top mu en wari felele dagorgal mu en le genni ber fedde sema holliti kay ndu jabne nati ko mangal patte leedi mali on nokku gafa hannen be jabbe holliti yimbe mabbe ko mayi le ne fedde ndurde fa hannen kambe hore be fedde sema be wi mangal patte leedi mali ana mili sema fu nangude nokku je tawade jungo ministre ko woni juude kambe fedde sema nyol man handen fa hannen be holliti wi do yeddugo sariyaaji ko sina hakkun kambe hore leedi malni ko naari bangal waddugo jan e deejere fa hannen fedde sema liti wada imma daraji fu nanga nokkuje fu ko tawa e jeyal mabbe wattina kambe ga horbe leedi mali be signini talkuru jeen e deejerende
lay communiqué goto l'armée mali holti wide d'accordé mangal pat en bernde warti e wi mudon be kebi on nokku alan sappo e tati lewru uttundu do woni kanyam wattu 8h30 tiagal balde tati e habade e wi dunke ande kabaru denagu alhaitu daga maysa lamu o e gube njogide kabota de ana kani joddade kaltida ko lati fu o sebo hakillo holiti wide denagu leedi larme mali wartanta kanon gede cinyininde kaldangal fu ana kani tugade ngal kaldal kolitingal ngotumba ko leedi medendi e wi makko kede ko alhati daga maysa andindo kabaru denagu wisita sidibe
déjà que l'accord est signé tout
tiagani be jabel gubal fedde sema jabi signini talgul kawral hakkune kambe gouvernement leedi mali an hani fi dabeleji fu gouvernement leedi mali nangal leedi fu mangal mudun soni fedde sema ne jabni nutal ko signal ko naari bangal wadde jan e deejere be hana holutude kasile nyol man hande wi nokku goto anale jeyal mabbe le leedi mali de pelle didi gouvernement leedi mali kan e horebe fedde sema an hantinaade fi dabeleji jodo kala honene jan e deejere hebirte hakkune de gube didi be tinobe dokkundira juude be gollida yalla jan e deejere hebe le leedi malli hono ko noddirte DDR faana mudun yo kawrtende ngal gubal kay mangal padde leedi malli honene hebe tabo gollida do kabaruji ko sabato waddude jeen e deejere hakkune bibbe leedi malli fu e da mudun
autour de la question de sécurité
sakira boltindon wiide di kabaruji fu o do mbaa hebde do bembe ande de do hellamen Facebook kanye konta Twitter wotoro goto nabannodo civil en nabbi do bombore dun wadi hakkunde janweli maunde e janweli kessel le commune janweli e region douansa o masiba wadi bete alanke nyane nana laji kebar juurde ton hulitama yede himbe njoyon wonnobe le leka le o wotoro woni mon be yonkiji mum en keddi hen tiagal tajugol kuran ko buyti do bamako do e le gelle kewde le leydi meden di dun fuditi kasen gol tajugol kuran gol timmata ana bon golleji himbe ana huma du hajuji gollerde anni ko kalifa goita hebini en do faccitango sita sidibe
yimbe yogabe jodbe le genni bamako ana lamdo horem hanne hodun saabi tajul courant o watti mottimata lebi yogabe tajul courant sattifa wala sedan ciagal modun yogabe do holliti ciagal tajul courant bene lafa du dien le dede to be jodi ton le genni bamako
ne souderie
mimmi soudono tajul courant nati amen tampere sanne sammi welma hande men lonki fe goldude mi lonki fe do ciogu alma saddat en saabe tajul courant menen courant taaytu amen bamde 2 heures fatade sukan courant warsa ciagal modun du dien an taa nuko amen do mimmi nyo ono watti fu min kan client an mede dukundura sabe wasde hebde courant ñu akkade mebbe li o watti men to den amen lafa bugu mede lafa courant mede lafa dian ñu ne metti halade jaati me wawa fi anade kasin sabe wularen sabe courant wala me tewtra lam tinno fi debri honan o torra hunchirto
na dabla be jani
bamde sigasu yaade gawo ka nukuje yogaje le sahin ledin jamara do holliti o torra goto munku mata den nukuje be holliti wikuteji tan courant natin sabe de torraji mawdi le golleji mebbe din
on fe sigasu ya courant me
to men nga sigasu courant ana taja sanne ko yaata ergaje tatima ergaje nay le man du ana tampen amen sanne le golleji amen min den no dirtane chateau secteur 1 wonumi courant ta to menanga bamde 4h fa to 8h samoji fa 16h ma 20h courant warta du na torra amen le golleji amen sanne min boulangerie gollami sabe tagon courant men wasi fehde ko glace wadde golleji amen on watti
tiga glace sera en sagoma
micutunde wi le genni kay tagon courant satto do ma tagaton le o watti ciagan imadraj amen yalla hore be fedde energie an heba jendre do o kabar tagon courant e djian be jabe jabade lamdi amendi
lay nokure na dere suru le commune bay cercle bankas golleji kewdi bay wadede kanon on ku golle anafanti ko watte le mudun na sabe moyinaka na du sabe rafindena gungondo o enjengaji anangata jawdi le on ku fa himbe keba nafa mudun ka ko wattete dun anafamde ketten jantore admande le togu ke ramen gondo to bankas to do faccitango sita sidwe
projet noddirteedo fonde nations unies pour l'équipement on je goto fi dabireji honana on ku lalinte le nuku noddirteedo suru yalla golleji deman e maran daba an hebbaade on nuku alle gindu o yo gollo kiddo goto gollidale ko projet fini
les vieux
aran non nuku on haaje fo walna dun ga nuku to deman watte sa yeyi fa nuku noddirteedo kande mi wadde imadraaji mu de on nuku jamaare tawdu mu isanne so mu inama fa wodi an jogi nafa fa wala sedan fa nuku noddirteedo bay sa haali haala mu ingo on nuku hannen jamaare fu jabinten
c'est le bienvenu
jamaare ko jodi ni genni noddirteene suru holliti wiso on nuku mu inama ana nato sabe golleji lamar mebe koybal modun honcina hore be holliti wibene mili fide dabireji lalnunde ko yata hectareji kewdi on nokku hasana gindo kanyun secrétaire général intercollectivité suru
ya des investissements à faire
me hebi kalse jati ku fabto amen mu intunde on nokku me wonde fide dabireji mu intune hectareji tiafantati e inde gendi fu me wara mu intane nokkuje jiade le gelle to nemaji buri hewde ne watte joni me hebi balle ko arandirejo ko yata dubi joy handen ko leedi peyba hokki amen
entièrement financé par le pays bas
micutunde on ko jiado le lamu suru deman fotade maral dabaji e awegol kay golle jogatu an wawa adade on nokku donc adama dele togo hebni siyo tamani yud bankas
hel no dirtengo histoire d'Afrique tarik Afrique holiti do Twitter modon nyande sappo e go o lewru utundu hala mbiaka hore joleedi France hali lekan hala e acci hakke ada nana o wi Mali France jeydun wana risi edun eden kani bonnude hakkilaji jamarnde yalla eden chamin militaire en lami be handen be Fatoumata Kodjo ndarti yalla ka hala yo gonga non na pelen non andi ko hebi nendo faccitango sita sidibe
ciagan lugan goji wadadi medde wa halde wi o ojo wana gongano Emmanuel Macron hale halat ife gotan li o ojo annanan president leri France ana janta ga kongol mako ana jilla e kongi yogaji du holliti wi dum wana gonga sabi sa hedigen o ojo a tawan halaji haltedi di fe goti mu dum yadata dum jeddindura ciagan lugan goji wadadi dum hollitama wi o ojo wadama giddi dewru je jabbinu do beme ande kewde dum hollitama to yimbe hewbe wadabe lugan goji de beme ande ko noddirte observateur de France 24 wi o ojo yo penem ale kirino giddine metti nati hakkune leedi Mali kay leedi France hono di kabaruji peneji ana wonde wadade watti fu hokka leedi Mali ni gonga ma hokka leedi France ni gonga
basi ngondo ber le region tumbuto nangugol horejo assemblée nationale gide goldibe mun nayo hibbe jaabuji limtugol jamarande dun en wonne ko hala mudon wonno sanne le yontere yabbe nde hono dun wori sita sidibe
en fuɗɗino kabaruji maɗɗe yontere ko naari banggal felodirde waɗan hakkunde maggal paɗɗe leydi Mali kayi fedde sima nokkudodirta ɗo beere ɓamde aljumare wartande asuwere nde maggal paɗɗe leydi Mali holliti kayi en kayi yimɓe lonɓe hiite jeeɓele fedde sima memodirle gennodirta hen beere les région Tumbudu lenai yontere fedde sima holliti wi maggal paɗɗe leydi Mali wonko yetti felli jamamu en le o nokkudodirta ɗo beere fa hannen le lugangoji waɗadi ɓiɓɓe leydi Mali ana yaha fa miloji noga ɗiɗi e seeɗan ley ñolman hannden hollitama wiile temedere fo tatonko ɓeydi ɓiɓɓe leydi Mali ɓe duɓɓe yahata duɓɓe noga e goho ɗon ko hollita le recensement waɗaɗo ɓamde lewru juin wartande lewru décembre hitande 2022 kabaruji meɗe yontere naari fa hannden do jama mo hoore leydi Mali ka leydi Burna cuɓi neliyade leydi Niger fa jinguina ɓe maggal paɗa hiɓɓe laamu Niger lo o watti caggane fedde seeɗa o ɓama jikkugoji feeti leydi Niger ni en timna kabaruji meɗen ɗi ko naari banggal jukkugoji ɓamaɗe fawa do hoore jo kiɗɗo assemblée nationale noddirtoɗo Isaka Sidibe kañ en laamu koɓe nayon golliɓeɗe laamu ibbiga tongaɓe ne alarbare hollitama yiɓe yimɓe tongama caggan ɓe ñaami jobde leydi ndin
sakiraɓe ɗo kadi ɗe kabaruji ɗi biyata ko ka andon ɗi fuu oɗo mba heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon nan heɓude dow application play store kedde heɗaɗe ɗo e seeɗa yewtere kaalen haala ha waru nde wara jukkininde wassalamu
ɗin yoɓataki goɗan ɗo sukaɓe jangoɓe mali
miccite kañum ƴeewi anndal mo dow limore e jannde francinkore faa ɗum waɗa ngaɗe fijo école à la radio dow wi'a mum
ana yaafi nodde meere dow capantati e jeɗɗi tati ɗiɗi gootel ndenka alo yimɓe wi'a mo tindina o
suka fuu ana waawi waɗde ngoo fijo dow yamirore baa maɓɓe na ina maɓɓe ono mbaawi nawtorade téléphone maɓɓe
fijo école à la radio yo gole studio tamani
kañum e ministére humanine jannde wi'amo e UNICEF
ley hitande 2002 ñiibi gonnoɗe ley gurmari ndi ana mbaranno temed tati e capanɗe nayyi e nayyi ka wattu gonɗen joni o ɗi garti hakke temed ɗiɗi e capanɗe joyyi ɗum woni ko hollitiwil ONG wilde foundation ngol ɓuytugol e wi maɓɓe ana wembi sanne baale kuminiɗe ndenagu ladde ko saabi mbini ɗum ko ɓuuri hewde fuu e wi maɓɓe yo saabe rafi ndenago fa yettade waylitagol wattuji ley ni wonno ko sappo ɗiɗi lewru ut ndu yambina ñalawma aduna yanaɗo ndenagu ñiibi fa ɓiddire ɗen fam e yewtere parlonde l'environnement kaale en haala ha walu ko fatiyata yattara waɗni en keɗɗen Ali Sisi e Sita Sidibe
ñiiɓi fanɗugol muɗum saabi ko ɗi mbarateno ƴaɓɓitirle région o noon holitiri wiide fedde nde ɓe noddirta wild foundation ɗum tawede immadaraji gonduɗe waɗɗede ɗi fuu ɗiɗo haalaji ka inde ande en gonɗini ɗum boni le région badiangaratu Abdoulaye Ag Almusa
ɓamɗi hitan 1983 wartal 1984 ñibbi ko heewi ana maate o nokku ko noddirte bambara mawdi weeni wotru antoon nokku noddirta benzina aɗa maata toon sewre ñibbi ko wartalere janno ɗine garɗe sanne ɗine heewi ɗum ɓamɗi hitan 1993 wartande 98 saabe touriste en kan e torrage yogaji ñibbi ɗen witti yoppi on nokku ñolman hannden fe goto wa haalde hoto ɗi ñibbi suuɗi le leydi menɗi
lewi oɗo dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗi ha wallu ɗon Ahmed Sekou Diallo ɓeydade rafi ndenago o ɗiɗo ñiɓi ana wondi fewde tiɗɗalaji goɗɗi hono waytagol wakkati o fa yetto tunele jaarindi
weltago watti wonko naati saabe hannden torraji hewɗi hewti bani adama kan e tebbi ladde fo e nandal muɗum fa hannden walle ko matele leydi meɗen ni wonko saabi hannden so jamane ko heewi muɗum kan e ñibbi ɗi ana tewta nokkuje to deƴƴere woni heɓa moɓade no woɗiri
fa ɗum heɓene jogolal kanko Ahmed Sekou Diallo ka holiti wiide wajibi kina jamarde martine kumpa ɓe jeeɗ wattude koyɗe maɓɓe immadaraji gonduɗe waɗede yella ɗiɗo ñiiɓi kañe nokkule to ɓe gondi to ana heɓa renede ɓe jeeɓa ɓeydade yimɓele gonduɓe wadde immadaraji yellano tuta leɗɗe ɗe nokku o
dabir ana han fiyede jamare famitine yalla bani adama kan e tebbi ladde fuu ana heɓa renede le leydi menni saabu ɗi tebbi ladde nafa muɗum anada ɓi adama fo e da muɗum homo fuu ana han tewde honen ɗi tebbi ladde rentinte
tawede ñiiɓile ladde ka ana rena ɗum noon holitiri wiide Zoumana Koulibaly wajibi jonka kina immadaraji waɗe fa ko ɗi gondi warede ko gotta so wona ɗum ɗiɗo ñiiɓi ka ana jeeɓa timmude fa laɓole ladde ne ɗum ne wona hunde moƴƴune feyi no o holitiri wiide
ñibbi ana jogui darorga maggal dow kabaru ha waluji e nandal muɗum so ɗi tebbi ladde timmi ɗum natti toon saabe waddude torraji mawɗi le gurgal meɗen saabu so tebbi ladde wala bani adama gurgal muɗum ana tiidi sa ƴeewi hannden ladde foto tebbi ladde woni hannden hone misal ñib en nan mudun du hunne mawne ko jogi nafa li kabaru ha waluji
valeur ajoutée pour l'environnement.
Mission tinde tan wede le lewru joint betinu ñibi ko yottoto sappo naati le commune konna région moti di ngadi to bonandaaji kewdi odo kabaru kale wi dunke andan be kabaruji bili de ha walu yo sabi ko dido dabaji wondi fewde tiddalaji buri fu nukkuto be kewata fa be jara beedade ko dubo jogi be kabborde hudi nukkule to be kani tawede to domi kaddata e magazine amen kale hala ha walu mo fati ya tara landini min jowti om sanne hedaade dum min jiyo ko yontere waro rek